Kawesi Paul miaka 89 ono abadde muvubi akuchalo chebuvina wanenkozi mu district AMPG bibana abamu kubasajja abakulu abataiza abana abawalanga bagenda kuluza abalalanga bagenda okutya abenku ne balyoka babatuusaako obuliisa maanyi ono yasobola otaiza akaana kawala miaka 12 kagenda kuluzi n'akataiza gye yakasikasika n'akakabasanya mu nnimiro mwana omuwala n'addayo maama we ayagala okumuzzaayo ku luzzi ano n'amazzi kwe kumugamba nti Kawesi Paul yasobodde okumuza mu mbuga za Stan kyaviiriddeko obwangu bwa poliisi mu kitundu ekyo okukwata omwami ono myaka 84 ate nga musajja mufumbo kale kiba kyewuunyisa mu ngeri emu oba endala.